wasiirka wasaaradda amniga dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa kulan la qaatay bulshada degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose. Kulanka ayaa diradda lagu saarayay sidii loo horumarin lahaa amniga degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose. Qaar ka mid a bulshada degmada walaweyn ayaa ka hadlay baahiyaha amniga ee ka jira degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose.
Fadhiido deegaankan reer walaweyn ah oo nkoyti in soo dhawaayto martiidiye sharaf iyo wanaagaasiin ka dhawaayaanne magaca haddii uu ninna deegaanka reer walaweyn qabiil qabiil iyo qof qof manii sharsaaraw ebadkaynuna aragi jirteen soo dhawaada nii forunsi ka dhawaada walaalnyoogaayno itiin waddankin isagaalle degmadin isagaalle sidii shalay ka dhaafteen nabadii ka dhaafteen aan ka koyteen dhib wiili soo mara la soo mari.
Dhanka kale guddoomiyaha degmada walaweyn iyo guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa si wada jira u sheegay in loo baahan yahay in si wada jira looga shaqeeyo amniga degmada walaweyn.
Fadhiido deegaankan reer walaweyn ah oo nkoyti in soo dhawaayto martiidiye sharaf iyo wanaagaasiin ka dhawaayaanne magaca haddii uu ninna deegaanka reer walaweyn qabiil qabiil iyo qof qof manii sharsaaraw ebadkaynuna aragi jirteen soo dhawaada nii forunsi ka dhawaada walaalnyoogaayno itiin waddankin isagaalle degmadin isagaalle sidii shalay ka dhaafteen nabadii ka dhaafteen aan ka koyteen dhib wiili soo mara la soo mari.
Ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda amniga dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdulqaadir maxamed ayaa sheegay in ay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo amniga
oo dowladda koonfur galbeed e walaweyn priority gaar ee nad walaweyn weli iska hiraase sadiid gobol koonfur galbeed a iska hiraase oo isna soo taagin hoo kale geographicali weli iska hiraase baaya imacool ishabeellada hoos meelas marka muhiimad gaara niilata mana malku kaftamaw walxugna mal ka fiirsadaw wal faylesa odoona wal dhiirigeliye howlagi una ka jarnay inta badan gebagebaniinka dhowin un ilaahay idin sheegay walaa dambeenna in dhammaadana rajeeyaan si kasta oo dowladdiin walka maamulaasona walsiin sharaxa doona le sidii markaas dad hala wajahada walsiin kooye walsiin sharaxe qiintin lay ku qaadaasan sidii shalay qiibin qaadaasa inay ku qaadaasan lansan araw ma jar ahaana lahasiin gooyey sa socdaasa lansan araw.
Kulankan ayaa qayb ka ah kulamo wasiirka amniga dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya maalmihii dambe la qaadanaya bulshada ku nool deegaanada dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya.